wabatu nulila enfuga ya mateka bavudeyo ne bakuba ebituli muteka teka yebimu kubitongole vya government okutani kwa kuingiza musonga zo kulonda na baga amba chino chandele mesa okulonda okuminda mindo kubiro kwa mazumano wenkanya bana chewanga bakune mbedo ame chivina chi center for constitutional governance bavudeyo kucha akulira maje jino mhozi kaine rugaba okutegeza mkiwa na Uganda oluvanyuma lw'okulonda okujja okw'omwaka ogujja tebasaanidde okusigala mu kifo ekyo wabula okujjako buli omu okugenda ewaka olubalinda abavunaanyizibwa ku by'okulonda okulangirira ebyankomeredde. Dr. Sara Birete okuva mu kibiina kino ekya Center for Constitutional Governance agamba nti amajje okutandika okuyingiza omusonga ez'ebyokulonda tekiri mu mateeka era nga kikolebwa mu nsobi. Bwana agambye nti amagye ge gasoose okuvaayo okwogera bwe gatyo ate n'akakiiko ak'ebyokulonda ne katandika okukolesa ebigambo by'ebimu. Ekigambo ky'agambye nti kyabulabe nnyo ery'okulonda kuno okubinda bindi era okusuubira okubeera okw'amazima n'obwenkanya. Dr. Sylvia Namubiru okuva mu Legal Aid Service Providers Network agamba nti amagye tegasaanidde kuyingiza mu bigambo bya kulonda kubanga okulonda kuno tekuli mu kitongole kya gavumenti kyonna ekirina okuteekamu omukono okusobola okulaba ng'okulonda kubaawo.
Ebiragiro bingi naye nze ndowooza nti amagye tigalina kubeera mu byakulonda. Amagye bwe genyigira mu byokulonda kiba kitegeeza wajja kuba okusoomoozebwa eri abalonzi ate n'abo bennyini abakwasi b'amateeka kubanga abakwasi b'amateeka bo bagoberera amateeka order from above. Bwe bagamba nti mukole kino era amagye nga bwe gakola gabeera bwe bagamba nti kamanda alagidde kamanda abalagidde oba kituufu oba si kituufu babiraba luvannyuma kati kamanda bw'alagira ngati nabana abantu bakyagize bagamba bagala kuuma kalulu era wajja kubeerawo okola ki obukuubagano so mu ngeri y'okutereeza n'okutegeka emirembe. Lifri ye Electoral Commission yandibadde ekola ku nsonga Twitter red flags oba obubonero obuwoninga ale warning ey'obusambatuko